Hey yo, don't call bone sound system. Ha, this your boy Cloutista. Ha, hey yo, jump up, wind up, rock it.
So lovely, follow me and see how I style it. Come, let me show you dance al charabu. Kisha uta, you are so babu. Chaka cha, pakata, move to the beat and shake up your bamba. Tingisha, katika, feeling the heat and bado unataka. Selector rocking so deadly. Tune after tune, bring the medley. Turn it up and light up your party. Put the volume up in a unita. Mwagika, YouTube, move to the beat and shake up your bamba. Eburuka, kawache za samba. Villa hit and bando unataka. Hebutu lia na mahewa. Vitu safi leo utapewa. Hebutu cheza na yogoma. When you vivu leo watapona. Nimefika mta, we gonna rock it up. Ukicheki saa, I gonna pop it up. Grab the microphone, hebu check wanda. Gonna check the flow, ya ni katana. Hebutu come kiwa fresh. When you kujo msilete stress. Hebutu dunda na your beat. Fungua chupa feeling so fit. Flow on and on na majizi wa mta. Tukopo wa hapo na madem kata. Chuka jicho lako usilete bala. Leo mta you walked into a Mombasa.